Run.
Run and again.
Record.
Again and again.
I'm at Zambri.com.
Super vibes. Buy you when the nutty
line.
Undivetsetse paiwe gelo ndinatela chimwe mwechanga chose iwe udatenga koma sindifuna paiwe kuzalila ndikakuona ndiwina mutu umawila atenti mazubila poti izinza mutsiko sindivetsa kulila lelo maoko mandichimwemwe kulila lelo maoko manditendele
ndavetsetse kolimeneliendela koma sechiko ndimenechikomela sinza kusiya paiwe ndinatela Undivetsetse sifuna kuzalila ndavetsetse ziko limeneliendela koma sechiko ndimenechikomela sinza kusiya paiwe ndinatela Undivetsetse sifuna kuzalila inen sinditakuvetsa mena mandikondela sindingate kuletsa
kuletsa
umandibalalitsa love mandipatsa singatoi maliza ndizati kuloyamba nditakumana ndinadziwa ndiwe wanga manga nkazi wakutima kwanga nakuyamikira ngakhale yazinzanga ndabvetsetsa dziko limeneliendela koma sechiko ndimenechikomela sinza kusiya paiwe ndinatela Undivetsetse sifuna kuzalila ndavetsetse dziko limeneliendela koma sechiko ndimenechikomela sinza kusiya paiwe ndinatela
Undivetsetse sifuna kuzalila